yegwe gwe no woza kuli kasera
darasa
kwano mukwano bwemba sikulabye lero afazali nkulabe nkera lwemba sikubidde mukwano nkubiranga labo ndeetedde kati okutegeera amakulu agali mu bulamu na buli wembeera mpulira kawowooko gweke weekuba mazima guno omukwano gwa ddala n'oluusi mbanga omwana omuto n'ebyekiyaye kati mbimaze sazeewo mbeere naawe denga bangi bagwe wala buli mutima gubako gwe gwetaga okuva ogwange lwe gwakufuna mazima mpulira sikya wanka wanka nafunayo gwe namala wow, hey. Nakutamani mupenzi wangu you're the reason I believe there is meaning in my life niko thabiti mukwano gwo gunkutte ku mutwe buli wembeera nkulowooza ne lwemba sifunye nfuba nnyo ne nkufaako neyo gye mba mpise nga bintabudde bwattu nze nzirukira w'oli ne mpulira bulungi ensayi gyaffe nga gyesima y'emitima gyaffe nga gyezula
kye nvudde nkuyiyiza akayimba tukayimbe nti
bubu bubu bubu.